Kubonga ni free, inaitwa lip service. Economy steep, panganga ni kazi. Supply kojia demand, beni na fuk dek make patches. Femi una need feature, azim sani una need practice. Opinions in abundance boss, keep it yourself, con is it by force. Mims ni stress, jali of course, nani na impress, need me endorse. Na stay tense in a wingi wa sauce. Check your vision close, queen MC talk to me kiongos. Get mbizu ni post, Twitter, Femi squeezy floss. Usimanji wa opa kwa chini mbona, moshu wenda juu. Mwishi maisha ki deja vu, kisi kismat ni maisabu. Mbono kwe mpole bonga, tia kikusinya fungua roo. Mwonyeshe kidole songa, utalipa kugonga. Kugonga ni free, fungua roo. Na kama kawa yo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Kugonga ni free, fungua roo. Na kama kwa hiyo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service.
Yeah, kubonga ni free. Story needs a babe wana cheap. Chali udai kukufana mi, kunipata zi, kunyonga ni free. Kubonga ni free. Ongeza haga, ongeza matits. Uneza bleach, sugar na jik. Uza shamba, nunua jeep. Wewe, bitch unadhani na joke na kubit. Kaule polisa alinipobok. Painting bado ye ni chop. Late 20 na nasema ni naka 20. I hope utabaki your talk. Kwenye ni mezoze me back your pops. Kwa hii life achia god I sought. Highlight kuna dine I bought. Na wambia ni chashika side zot. Venye ni merudi kuna watu ni me shock. Uongo mingi ukibonga una chok. Your chains your origin ni props. Beat kikam na I wash. Beef letter ila ram ni pork. My dame wanna run na I roll. But the real man wanna buy my bow. Them cannot come for me. When you see me know you rocking with a badass B. Yeah, yeah. Mamble na wanga peti. Kinsengenya msisa haku sema wangeshi.
Kubonga ni free, fungua roo. Na kama kawa yo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Kubonga ni free, fungua roo. Na kama kawa yo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Sijaji sumbua na mble na nilisha nivishi na monia na piana kwa wingi. 90 by 50 na jengesha mwiki. Na sister mbigi na shikia misiri na split your plate. Mande mwalianza na mimi nkyo chini ya utaja na sort. Ngumu relate. Watu wana kimbizo ulimi na mbaya ni utaku kwa plot. Boss madam, ndani ya kibog na calm. Mimboka ni god na farm. Ziki ni ogani kipandi ya to force my fans. Wana pre niki drop my jam. Drop my jam.
I keep it classy, I'm not just anyone. Ham kui cheki, wangeshi na femi wan. Fuck your feelings, fuck your opinions. Boss some business, you chat na minions. Luku ni safi na si hati ni video shoot. Bado na shanga ni nini miudu, moshi ni aganja na lika ni soup.
Kubonga ni free, fungua roo. Na kama kawa yo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Kubonga ni free, fungua roo. Na kama kawa yo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service. Karibu customer, karibu customer. Inaitwa lip service.